chisi kwezi Kozi sako za nini mezi Temi hayo lati ntako panza vivi jo Unapodensi na mimi baby Na nifanya ni machisi kwezi Kozi sako za nini mezi Temi hayo lati ntako panza vivi jo
Sina mwingine basi mina kuzimia Uko pipi basi mrembo wa dunia Yuwa moyoni kwangu mini taumia I'm sorry ma kama utanikimbia Yuwa moyoni basi nimekutamani Tokia zamani basi wewe na mimi Moyo wangu umependa nafsi yangu ya tamani Mimi na we
Cheesy crazy Kozi sako za nini baby Tell me how you like to talk about the video Unapo dance na mimi baby Nanifanya ni wa cheesy crazy Kozi sako za nini baby Tell me how you like to talk about the video
Wacha ni mbuse ni mpate Awe mkule ni kumbate Yeni mzuri tunampanga ziza you Kwake mimi nisha kuwa zaidi ya you Na kufili mabu Weni wangu tena sister do Nipe mapenzi mausi nitese sana Ukanyanyasa kwenye moyo nikumia Na kuzidi kizidi kivipi ma Katiza streets mina paga wanda Fazinga mina chachawa Joma baby basi unifunge Joma baby basi unifunge Joma baby basi unifunge doa Mina wewe tu, mina wewe Baka milele mungu takupenda my baby
Cheesy crazy Kozi sako za nini baby Tell me how you like to kupata video Unapo dance na mimi baby Nanifanya ni wa cheesy crazy Kozi sako za nini baby Tell me how you like to kupata video
Check who you girl Tena wasage gang who you girl Kwanza dim check you girl Ni deck you girl Kozi sake sana nanifanya ni dati
Ha ha ha!